Publicity na tete nganze management wa Uganda International Fair Mugwanga anytime na bane guguno mwaka la pap pap because life am friends bane njale bade genda tutira mayumba
no you wrap up 2020 genze
no you hibidi wrap up biriabidi gulamba tu gobolediza tubikue
tova mu 2019 ne COVID-19 coronavirus ngate wali na vaccine ngate tasosola ngalumbi sabuli skini ngakwata abato abakadde n'abatiini bibaddemu okunaaba mu ngalo ne sabuuni sanitaiza katona atuyubula esikini nga kwambala mask face shield garwindi zino lockdown zino kalantiina nyize bonna omulogo ne munadiini n'emmere gye bagaba mbu yabamasikini bagavumenti mafiya gubaddemu aka gwa siringi bibaddemu okulya era amaja abayodde maanyi mu state house nga buli wiiki eba speech bibaddemu kikofiiro tuvuga sipiidi bibaddemu obutava waka kukola tiizi nga bw'oyagala tiizi mu ddiiro ly'obuliizi ng'era akaguzi pushup akangamu ku tivi ng'era atulagaye ne mu misinda ali fiiti eddiiro ly'osebosebo gazirimu obusaawa amadiiro gaffe abasinga sayizi bupande bibaddemu tupimira sayizi y'akawunga si bino okulya kufa ye gw'obadde omanyi nti ne muke ne bamusalamu
bangi batyo tubonga olw'ekikanga bwanze gwe wekkanansa sinze yakireeta nange nalabiraawo 2019 ng'ekinta buli kyatuzinda abayimbi abatayiiya olwoba babaswama ekizibu ekigwawo bakole akayimba bukyamaani alwanidde obwa ghetto pulezidenti era akyeyita akubwanga broki jayanti neewunya sayansi alimba mizishani olovesadeni buli omu politishani tamala emirundi mingi ng'abalabula muwandiika ebyafaayo yadde peji si nyingi oleke kifaanani kyo wano ku nsi akiwakana omutwe engala bitukonkona topowanga katumba akalulu noonya babodegadi bagakaaba mando kawunga n'omugogo gw'obakubisa buli kiseera buuza emotoka gye baakuwa yeeriwa lockdown tv zeziriko njira nendabako ekyukakyuka y'okufiirayo olwo n'engivaako ebyobufuzi bebyatufuula enfunzi ne batega obusente otulunda ng'embuzi bawanu iti wanda mbu beekwasa korona gy'oli watali bakola sho yonna baboga mu music takyatunda ne be bayita emabega bakyavunda bagambe batusabire korona abone pasta duka emisinde wayise gwe tomanye
bibaddemu okusosola mbu ba essential waka bananya essential waka nga bo basigala waka bibaddemu obupapula obututambuza buno bwe bayise sitiika ng'alina sitiika asinga oyo wa visa ne bw'olwala nga batwala mulago ne bw'oba minisita bano ba I don't catch feelings I catch flies nabo babadde bw'ewaka babaddemu okuluja ng'engalo bayonja banoonya mmere ya today babadde ku kyokya era obuboksi bwonna ne bumenyebwa ne antibeki sipiika w'okadaaga lwa bukadde abiri ebyamanaayanika antibeki ne dokita safiya eddagala lya korona ebintu byakomawa kawunga bijanjalo masiki zino rediyo ne batusuubiza amakula ne mboko za kafyu era obusajja bw'erudiyu bwa lukono naye nkukakasa kati abantu emitima mikalu bwo abantu kati baguba lokodawuni mu siyera bonna baguma kusukuka kunaaba mu ngalo kugenda kwebaka teri kuva waka owakayumba n'alumya owakamotoka no Mbosa kuya sente
Zali ne credential alimede kupopi mbu ya lava si presidential people pabo jirumba olino kuba special nobody mao ya lia jirumba ne chimulia mwate center number kachari kwe charanga NUP ne mubamba we pabanga chirina tufunye center number atene batu gamba tulete mpa place kakasante vitabu tuwa mibamba emiaka tubuza kubia tiba habura hivyo te batu gamba chivala meye tuguza patene bamu jimba chivala moru abisanyu myate byabulimba electro commission decision police ne yefuga presidential nomination owefu disenga tazilese mu stesseni katumba super custom yasike dikini nansi chali wange nkulengete miti ya gase wote bikunyokete zi strip bullets wote tuzirengete ya police ninji tutomuze riot enforcing so peasy live bullet kore ni powers hooligani zikawani make research don't just come and talk enange yo munye nyoba drone
eyo drone abasinga tebagiraba wakeda kumacha ebisinga nga kabyolesa abegatta mu struggle okola ebyambyone bamama babambudde empisa zisiwusa mu opposition bali ku kimu president bumulamu kwekubaddamu we will crush them kombo nabo tulina ensinga zawabweru abo bonna ngenda kubagattiramu kikutte wansi n'eri waggulu tuba tuli abo kuzi social media nga live video kezi edi musuuza corona lockdown musanza ivory coast era asaba obuyambi okuva eri gavumenti weyayu nza kutte flag ya uji muziki dala ne mutanona ku airport ha na dala presidenti kyankola bubi nayisibwa bubi kobooti yayita bigezo ne bamuwa bulutiiki abawakanyi tebagwayo mbu corona kawanika abazungu abo gavumenti okikwasa byali bya fimbo bangi bwakuwa emigo bamama n'ebibbo naye abana uganda banange sente zigenda kubateeka awazibu
for us back in the bush mbukati muli mu struggle simanyi oba ofuna nautawulu chai
his excellence is a donation tujebuza abasinga nakabunga tekatuka double cabedi ne moto kendala zebatuwa leave the work of the generals to the generals
mbubala mumu mafia heraba mweroja akudde musana mbouze ngalangaja mbu useful idiots nzabuza chakwa chucha echa zilokasti
temutu esimisa presenter ku tv chizike tubonga shahila gashumba walwawo okulokoka bloody cut sichi demu chakola bubi okutoleka bedi video nebu cd
ngo chari kwe chate ne wavayo gai ngani nembo zimbu omanyinze tata washiba karungi mama wenze yande kanga sibirungi komye wone tondere mwana wange karungi twe bulungi chi uganda chinyuma
ha ngate chinna bakuchoma ngabo banja te banna bakukuruma dj mike omuchintu abadde munyo sente za yero wezajja bamuyitako
big eye sehai agawalaya bayaye bakuyitamu naye ate nkukengo gaba t-shirt kwe guy
tuba tuli awo Lord Mayor natulabula tugenda kufa tugenda kufa kulika ye Nairobi kulika ekitanda bali batugamba butwa kulika ekibambulira
sistemu yayu badi black mubulirwa papa bademu omulala sekandi vice president you just a reminder omanyi oyo musajja ali rea he's naughty very easy to remember Farida nakazibwe bulo ne Bruno ke Farida tagenda gabideleva batuze akobulo dibunupu kamili bakamunye akamyufu stela nyanzi nabatuze akastela ndowoza shamimu ya kalide chovola babuli kimu kiri malende na yes stela yanyize